Wolfganga. I thought I told ya what we say. Malu. What we say? Ha. Nigga. Yeah, hata nikitoka na wakera mi mdudu popasi moja moja, hii bendera naipepea kwa kasi. I do the real shit way back nkiwa kwa class. Spit the real G's hate as a chia na fast. Money pussy weed, vyote kwa dumb king, cause I be hustling, everyday I'm hustling. So respect my yellow, green, black, pure na blue. Straight from the ghetto, central zone, Scooby Doo. Udenanda kula kwa pen, kupush sote hustle. Na stunt now and then, kibid na keshe macho. Advanced level, nyota sita chwani match. Sio box, motema una zona kali, hustle zikate G-Fox. Mina hustle kama pina na shim dogo wa kikos. Hustle hard ujiwa na toka vipi kwenye mikos. Pak tobo, nisikwa peshi na talab, tuna share. Napuitaji meditation, put it smoke on the air. Ayo, kama method na red. Na hustle kaki jugu mwenye umemwa kitu great. Sizine zivurugu kama Pharrell na Ned. Popote na momba mungu, mazgu studio ama stage. Ikumbushe kwa kuskima na kusoma kwa kuskipo. Sani wenu koka sino na pigana kisa chip. Ladha zao kama tuba zuka ziko deep. Na mina mkono kama chuma nchuk the black ship. Ya na squeeze utaona shav kama tmenasa. Na kuwashe yule ule kanzu mpya mafta. Uyona mjanja kumbe puzu nzako na fata tabuzi. Mamangu alini rusu tuku rap no tattoos. Na mkumbuka niki win na mkumbuka niki lose. Rest in peace mama. Situsha poteza chumba, afu tukotea mavumba. Yote mipangwa mumba, hato nyunyuze na ndumba. Hata nkitoka na wakera mi mdudu popasi. Moja moja hii bendera naipepea kwa kasi. I do the real shit way back nkiwa kwa class. Spread the real G's hate as a cheer na fast. Money pussy weed, vyote kwa dumb king, cause I be hustling, everyday I'm hustling. So respect my yellow, green, black, pure na blue. Straight from the ghetto, central zone, yeah. Scooby Doo. Sometimes tukisha oza, tunamtafuta sadali. Na choma nyama ili kupoza vikali. Yua la mchana li na choma bikali. Bila kukoma mali wazi ponda vijali. Na nisha jua fake relation kwangwa zinatija. So zideti demu kale ambaya miliki hata nida. Mina jua na chofanya vositaji nisifio. Kwa tukigoma ujiji sabuni nijiwe. Lega, what we say? Eschezi home ili kutunzwa. Bali na chofanya nutamaduni kutunza. Skuzi situmiki ni kondali na jitunza. Na uopepo suabari lofu kuhuanza kwa tunza. Na utabadili karia mana bongo unachegua. Atamcheza piche za uchi na tafta pesa za nguo. Yen mishe kikwete, watu wanacheza segere. Na ukicheki huku mtani, waunu wako pumbu njegere. Hata nkitoka na wakera mi mdudu popasi. Moja moja hii bendera naipepea kwa kasi. I do the real shit way back nkiwa kwa class. Spread the real G's hate as a cheer na fast. Money pussy weed, vyote kwa dumb king, cause I be hustling, everyday I'm hustling. So respect my yellow, green, black, pure na blue. Straight from the ghetto, central zone, Scooby Doo. What we say? Roof liko juu nigga. Zay, Tanya, the common leader of the new Malu. Majengo sokoni. Roof tenga. A central zone, this is who, baby.